Welcome to the Music Sanctuary.
Happy birthday,
happy birthday to you.
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 Asante Mungu, asante Baba. Bila wewe asingefika hapa. Thank you Mama, thank you Papa. Tunashukuru wazazi kwa kumza.
Asante Mungu, asante Baba, bila wewe asingefika hapa. Thank you Mama, thank you Papa. Tunashukuru wazazi kwa kumza.
Washa mishuma tushereke, tumekuja na zawadi zipoke. Washa mishuma tushereke, tumekuja na zawadi zipoke. Tule, tunywe, tucheze na tufurahi. Kata keki, tule na tujidai. Tule, tunywe, tucheze na tufurahi. Kata keki, tule. Wacha maneno, weka muziki. Tumekuja kufurahi. Waambie marafiki, asiyecheza ali keki. DJ, walete marafiki wafurahi. Waambie marafiki, asiyecheza ali keki.
Today, we are happy.
Happy, happy.
Today, we are happy.
We are happy, yeah.
Happy birthday, yeah, to you.
Happy birthday,
happy birthday to you.
Happy birthday,
happy birthday to you.
Happy birthday,
happy birthday to you.
Happy birthday,
happy birthday.